Dawladda Hoose ee degmada Baydhabaha ayaa wali baywada dadaalo ka eedan sidii degmada Baydhabaha iyo Weeladalaytii jidaha isticmaalaya baawurta xamuulka ah in isu goyeenga gobollada kale ee dalka, taas oo muhiim u ah baawurtaasi inay helaan jid gaar ah. Jidad cusub oo dhismihiisa hadda galanta ka hayta, Dawladda Hoose ee degmada Baydhabaha ayaa wali baa ku bilaabay kontaroolka maanifoolka ilaa iyo waliba uu sii dheeri doono kontaroolka laxmara. Dhismaha jididkan ayaa hadda meelahaanshaha waliba ku dareerana qaadistii waliba googo geedo, iyadoona jidkan dhexmarowa xaafadda Waaberi ayaa waliba qayb ku qaadan doonta tohasaarasa qayb kumid ah bilicda xaafaddaasiya. Agaasimaha waaxda dhulka Dawladda Hoose ee degmada Baydhabaha Xasan Macalin Cali ayaa sheegay uljeedka lakuleeya dhismaha jidka in markaas ay isticmaalaan baabuurta waaweyn, maadaama inta badan baabuurta cariiri iyo keyinga inay maraan magaalada dhatiye. Haddaba waa ku agaasimaha waaxda dhulka Dawladda Hoose ee degmada Baydhabaha Xasan Macalin Cali oo ku warbiyo muhiimadda lakuleeya dhismo jididkan cusub.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina Muxammad wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Ubaad way meelno xaafadda meelaha raabise Waaberi aan roognaha inaynu waddo ku suubina waddo oo muhiimadda magaalada leh oo iska xiraasa meelaha raabise magaalada galbeedsha ilaa iyo meelaha raabise barisha. Waa waddo lan diyaariyahay in meelaha raabise baawurta transitka iyo baawurta oo magaalada meelaha raabise ku safarayaan iyo si sahlan ka safaran lanka taragali wadadaas imey ku bilaawdaa sameel raabise maayn fuulka wayna ka dhamaadaa sahan soo nada rajeen insha Allah wadadan oo iska darkay iyo meel raabise dulunta ya ka dhamaadaas hata geek may marahayna aan barwaaq iyo intan dhahay tashantajid wad muhiimad iyo law wala saka jarna way baayd iyadan kuma hadnaa gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin iyo meelaha raabise dadaalada tiidiisa oo meelaha raabise joogtadan laha joogtada oo meelaha raabise naqshada magaaladana geybuyin ku qaadayaan way la ahaa wala si walba ku sii tara doonta way la. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.